Eyo kutoka panorama na sukuma ringi kisomi. Mana wakufanya hivi simoni, na maji ni ya shingo na upalia madingi kooni. Kwa mistari mingi kushinda taunzi sokoni. Disaster do jina, logo ya mtai na shine kuta. The type luga usongo kushinda mdai fuba. Looks kama asili lio design kufa shwine. Kaa kando on the game na define upya. Yo, na usawa ndo huu sikosei. Unapotea kwa sababu hamna basics, na hapo ndo mnayumba. Ndo mana mkenda juu siongei, na vikundi vyenu utafikiri crews ama gay. Skiza mifumo nguzo za zitungo ni ishara kwamba nimefuzu, kwa mana hii miruko ni imara. Niko sky na tafuta kikomo kwenye kisomo, na chola beyond normal. Muliza Dubo Dibala.
Yes, yes,
expansion to the hyperspace. Na kanga mawa ya naiva maverse. Nyeza dhania ni complex where ama utadhani langa rebirth. Material deep huku diver end. Ni kama mufti aliye lamba haram. Tumeganda hata kope hayumbi. Utasema meganda sanamu. Sipo kwenye ruti ya wavuvi mamluki. Nipo na mafundi kina ngugi wanawapa salamu. Kifika wiza utaambiwa mimi ni nani, tonyesha mtiti kilo nyingi. Haipimi mizani kishindwa. Ita wabishi wajua hiji imani. Waeleze na urudisha mziki nyumbani. Na kama ndo unafika sasa, karibu senta ya tenzi. Wone bidhaa bila ya expire date. Kubwa kushinda hata empire state. So my single line is like your entire verse. Nigga, usinishike mkono nikipake. Atutaji shobo, ni vina na mishono kazuria. Tofauti na midosho ya kipambe. Tofauti na ngono au drama za domo na wenzake. Nisha vunja mwamba kaskazini. Tanzania kuna mroma mwenye stamina ya kurap na mimi. Mizuka iwani utadhani anai rap ni jini. Nusu mtu, nusu rap machine. Najua ushasikia tenzi bro. Ewana utenzi huu noma. Ita wanafunzo aje wape rules goma. We don't play good ukija tuna execute. Uzi kama Sherry Wood. Nandika zaida Daily News soma. Panda safina imefunguliwa mito na kingo. Ni mbovu kioga tumechungulia kifo. Wenzio wamecha mtindo kunichukulia simple. Siku danganyi hamna hewa huku nilipo, kwa mana ni juu sana hata ukibebwa kusogea bado. Kwa hisia za ushairi napotea angani kama vile jangwani zinavyopotea nyayo. Pesa naongea na mi naongea nayo. Singo nzito tafikiri na dabo na foka. Kwa roho mbaya kama dingi wa kamba. Muliza fifi niko real kiasi siri na sharo. Lipoti kutoka kilele cha ubora Kilimanjaro. Ngoja to diverge. Thanks rapper won't diverge. Mwandiko utasema kau design shodi. Sula ya kazo taisi mdai kodi rai yao. Hai mashakane squeeze up siza wa kairodi. Mali ya siri mama angu anailinda kama mtoto wa majini. Unezia mini ndoto, mini ndoto kwa mamako. Ndoto kwa demu wako ata babako. Natamani kuwa na mtoto kama mimi. Sau kusu chips kwenye foil. Hiki chakula cha ubongo cha kufeed the kids. Kulugwe ya kutwist kama coil. Na masha yangu myth paka naenda deep. Unaeza east na discover oils. Kodi zinafanya wazungu wanazunguka. Mafungu wanafunguka. Mazuzu wanazuzuka. Nilikuwa mtupu nkaokota buku nikabukuka. Leo nasimulia tungo tukufu nikalufufu kafufuka. Legend kama coffee olomide. Na ikamata da kama Daudi wa kolo mige. Na walaza dolo si follow bata na follow mission. Na ufundi ni controversy utasema Apollo mission. Nisele hapa mjini natembea na begi la maiti. Na chinja bila kwele wala nini. Kusala tele utasema Nyerere ama Mwinyi. Nafika kilele la spigi kelele kama nini. Fuvu limeshiba motundu kwenye kichwa. Niko underground na kundo mitutu na kufichwa. Walikuja na gubu walizikwa kama wafu mbongo tubu. Wazungu na sujudu hiki kichwa. When you play unasifika mini game. Kitambo kama zinja kwenye plains za Afrika na skitika hamjui. Message nazo paki kwenye pictures nazo paint. Nikili vile scriptures kama saint. Ni kama big hawk kwenye mini bars. Toshe kwenye skinny vazi gani litafiti. My MC wana sound kama engine and hit laugh. Mini king wa Swahili rap, get it?
Yeah.
Wanasema I'm too real for the industry. Stockholm mpaka Italy ka cruise yachi. Groove hii ni Concord. Focus kama msongo ama mnoko and they solve modern mystery. Yeah, look at my family tree. Look at the chemists I have. Look at my pedigree. You talk about being competitive. Be authentic or having body work or longevity. Check his rhythm, check his syllabi. One liter trick store, check my trickery. My emotion, partial love, hope, sympathy. Utaishi mkono mungu umeandika hii. Na speak holy, kana mbite masi. Weshima na mnyanganya mic madi. Ini fact, kuna MC wa kurime kadi. Cholo brains, nenda uka bite na hii. Ni deep sana na ndomano na itangumu kugap. Deep kama chumvi kwenye uvungu wa nyap. Kaba vya ni buku, mtoko kwenye mafungu pumbafu. Miso malaika, mini mungu wa rap. Hallelujah.